ulale lendleleni babana bami ngizodlula noma ngangilale lendleleni babana ngizodlula ngisoni sehluleki noma ngangilale lendleleni babana ngizodlula ngisoni sehluleki noma ngangilale lendleleni ngisoni sehluleki
Sumumu Usamgele unkosi kwanongoma simpiwe skate mbhe. Unomonde lentumbangweni usinte konxa unyawo zendlovu. Lapha embalala ngiyabuzwa sheli namasheli. Usikidi mtshale mashuku ubalwesho badelile. Usimpiwe mzimkhulu umfaniso kula makhani mlonde makhani ude makhani. Uthando okhanyile embhala nosindiso phansa phansa ebhweni awusheli namasheli. Godbeck emnyudeni emakuzeni ubhala wasemgele. Usalele msezane efayeri kwangena etshela uthi ke wasemnyudeni. Umkhokwe kakhomba baye kunkosisitele usithola umfana wefulandela. Uthabiso dlamini emabomvini umntwayidi ambatho oluntu. Wakhona dumaba umjijezimrede utobeko conga upholo kalosulu. Usikhumbuze ebhweni umafolobe emabomvini umluko kamkhulu. Ebese ngiphuphuna nazi intokazi entathe ezwamele kahle amabhinqa ngeqiniso. Ponki kwela kithi emnyudeni sibe quza ntombazane. Inkuthunolako subalikhulu phasi kwakhophe esikabeni kwadumamane. Igugaselini ngithinhle le ntendo entomnisa nikaye ngimqhubeke. Wesambulo mtebhosha mfana osebhekveni wendaba wesihle nawe lapho kwanda funa phe ngiyanizwa nje. Ngithi khuphuka njalo wempoko ngubane khuphuka sitenda shobade khuphuka amafuta phela sikhuphuka amaqumbane khuphuka kujufoka myalo. Ngokukhethekile bese ngiyavala lamala. Zomgubaba unyawo ngobesa kwela kithi etshekane emnyudeni. Ngibonga usithekansela ethekwini e-KK hostel. Odabuka phansi elishimoto endaweni esenhlangwini. Abamazi kangcono bathi inkunzi yenkonko ihlaba iyagahlela. Ngithi khulu okwenze kumina wemali omuzi uqhubeke kuphile njalo basize nabanye abasemva wami. Ngiphinde ngiboka u-1 CR7 umfana hamba. Umfana ngasigemegeme ngibahleka kohle kwale mpumelelo bafana sesihlupheke kakhulu. Sesisekwampumelelo manje. Ngiyavalelisa ikhandi ekulabo nowayingane sikhona zomkhanyizane balekuluzamaluza lafusekuyabanda amavuma ngiqomzokuqoma ngakalo. Awu yakhuphuka mnandi ebhende ngisanise nawo madoda. Kwikeyboard ngikuphusha ngonhlakala kwibhaskithi ukhaya. Bese ngikuphusha ngostom lapho etafuleni ngithiwa ngicofacofela nje cofa stom ngiyakuzwa lapho. Esikincini ngilanda ukhaza phansi ebhekuvini. Amazwi amancane akade simile ejijini awuzwa. Ngilanda usomcimbi mfana azuma phansi egritown lekwela kithi. Ngithi khuphuka lapho somcimbi mfana azuma phansi enkomeni ngiyakuzwa mina. Awungayihlaba ngafulathela into abazothi emnyudeni sengibheke egritown to Durban ngiyokwenza iy'ndaba ezimnandi khona usho abangela eduze wami. Yini mina ngumfo wathulisa ukhala ubhibhe kanikhozo ley'nsika zonke zangakithi ejekane ziyalazi baba. Wemzala umonto isimanga napha sebeqalile bengijikitshela ngamanje. Ngithi vala lapho ephepho amanqele ngidlule bezithenga. Ngiyohlala nginixosha njalo ngenduku yazondamadica endiyohlala ngixosha ngayo izizwana mina. Mela ngiphekwe ibhodo ekulo yazondamadica mina ongazi uyazenzisa nje. Kodwa lonke izwa liyazi ungumfana wevulandlela ngumhlwana wepitbull kwabangithandela. Ngithi kusho mina ngisihlwane esinayo. Ngithi inkomo esizamakhulu phela mina kubha sokanapho ndivuka abelela ujazomanini. Iy'nkomo zingiyishephuza khona phansi le mnyudeni emhlathini osetshekayo. Ngithi wani mzuzu komfasini wozakini kuze kubi. Leshoni langa, ufitha langa.